bakunzi b'ijwi ry'Amerika ndabasuhuje aho muri hose ni ikiganiro muri isanga uyu munsi kuri mikro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington DC. Kuba twumvira kuri radio, telefone zigendanwa cyangwa se kuri mudasobwa, mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Turacyari kumwe mu biganiro ku mateka yaranze u Rwanda n'Abanyarwanda. Ni amateka twibukiranya kugira ngo tumenye neza impamvu ibyo tubona ubu ariko bimeze, ko bifite aho byaturutse n'icyabiteye. Ni amateka adufasha kuzirikana neza icyo buri wese yakora mu gufasha Abanyarwanda gufata indi ngendo. Nawe aho uri hose, umusanzu wawe urategerejwe. Kumva ibyo dutangaza nibyo, ariko twifuza ko nawe wagiramo uruhare ku byo wahagazeho. Nongere nibutse we mwese mutwumva ko abaduha ijambo mu biganiro byacu bose tubatoranya tubatezeho kudusangiza ukuri bazi ku byabaye, ku byo babonye. Ntawe tuba tubaza twiteze ko yabeshya abatwumva, gusa ntawe twahamiriza ko ibyo avuga ari ukuri kwera. Mwe mubumva muzashishoza, muzave abacamanza babo. Icy'ingenzi kuri twe ku ijwi ry'Amerika, tugera dushyira imbere ubuhamya twumva ko abenshi muri mwe bamutegereje. Hari abavuga make ariko uwumva arumva akamenya. Abagiye baduha ubuhamya bwanditse bure bumenyi bwihariye, twitabaza impuguke zigasesengura kurushaho. Ahanini twifuza ko buri buhamya bwagira umurage busigira abatwumva. Aha ndavuga umurage wo kubana kivandimwe, umurage w'urukundo kuko ruruta byose. Ndasaba nanone mugenzi wacu Venice Nshimiyimana atugezeho ikiganiro cy'uyu munsi nyirizina.
Urakoze cyane Etienne Karekezi kuva iki kiganiro ku mateka y'u Rwanda yerekeranye n'igihe cyakurikiye ihindurwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'1973 cyatangira. Twatumiye abitabiriye gutanga umusanzu, birumvikana twibanze kuri Banzarubara, Colonel Laurent Serubuga na Colonel Aloyse Simba, babiri muri batatu bakiriho mu bari bagize komite y'ubumwe n'amahoro y'igihugu, akanama k'abasirikare bakuru bahiritse ubutegetsi bwa Perezida Grigori Kayibanda. Colonel Bonaventure Ndibitura bari kumwe yatwijeje kuzaza, turasaba cyane ngo agire intege zizabimushoboza. Icyo tugamije nuko fashisha abagize uruhare mu kwandika ayo mateka, gufasha abariho n'abazaza kuzumva neza uko abantu barenga 60 bafashwe nyuma ya kudeta bagafungwa bakicwa, ukuntu bashyizwe ku ngoyi cyangwa se bicishijwe inzara, imirambo yabo ikajugunywa idahawe icyubahiro kigenerwa umuntu, byakozwe nande, byagenze bite, bashyinguwe he. Ngibyo ibibazo dukomeje kugenda shakira ibisubizo. Mu biganiro byacu byashize mwumvise umwe mu bana bakomoka ku banyapolitiki bishwe, wari wasuye Nyamagumba, yavuzweho uko yaba yarashyinguwemo bamwe muri bo. Amaze kuhazenguruka yaratakambye ati ndasaba ko hashyirwaho iteka ryatuma nta munyarwanda wongera kwicundi. Muri make ati nta kiremwa muntu icyakongera kwica ikindi kiremwa muntu, kuri we no kuri wowe no kuri twe twese iryo teka ryatuma nta munyarwanda wongera gutinya undi, wongera kwihisha undi, wongera guhunga undi. Ubumwe n'ubwiyunge byasagamba abanyarwanda bagakorera hamwe bubaka urwababyaye aho kuruhunga cyangwa se kurubeshamo ikirenge kimwe.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turakira umwe mu bandi bahoze ari abofishiye bakomeje kuvugwa mu biganiro byabanje, yari yarigeze kutuganirira ariko gato, ni Colonel Stanislas Biseruka, yabaye umusirikare mu ngabo z'u Rwanda akaba ari uwo muri promotion ya gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu. Yari afite ipeti rya lieutenant, akaba muri kompanyi Butare muri Yeso, ikigo cyigishaga abasuzofishiye b'ingabo. Nyuma ya kudeta Biseruka yagizwe komanda w'ikigo cya gisirikare cya Ruhengeri, ahabwa ipeti rya kapiteni muri Mutarama umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'ine. Ni nawe wari ushinzwe uburinzi bwa gereza idasanzwe ya Ruhengeri. Iyi niyo gereza yari ifungiyemo abahoze ari abanyapolitiki ku butegetsi bwa perezida Gregory Kayibanda. Iyi ni nayo gereza Colonel Stanislas Biseruka nawe yafungiwemo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani. Icyo gihe yakekwaga mu bari bateguye kudeta wo guhirika perezida Juvenal Habyarimana. Colonel Biseruka yavuye muri iyo gereza adafunguwe, ahubwo yayikuwemo n'ingabo z'inkotanyi za FPR zagabye igitero mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na rimwe zigafungura iyo gereza. Bityo Colonel Biseruka na Colonel Rizinde wari majori icyo gihe n'abandi bari bafunganywe bakayivamo. Nicyo gihe Colonel Biseruka yinjiye mu ngabo za RPA, ubu ni inkeragutabara, ari mu Rwanda. Tuganira yabanje kutubwira ko ibiganiro by'ijwi rya Amerika kuri aya mateka abikurikira byose.
Bose ndabyumva cyane kuko nyongiye nda mu modoka unaibrote kuri Ambasade y'Amerika.
Nibyo
mbamyumva rwose, byose ndabyumva. Ushaka amateka ni imikiza kubyekerewe amateka, numva ntabwo ari ikintu kibizo kuko ubuke yuko mbavuga mbere ko ngo abanyu abagiye kureta n'iki byose tusa afite sinti pavure donc Habyarimana afite ikintu ubwo yashaka kwivanaho kuko dufite za preje zose, nicya kintu kandi ngeze ni kubwira. Hanyuma uziko bamaze kuvuga ngo baramaze kudeta babonye abaturage babyemeye ngo habaye kuko ngo kudeta yabayeho abantu ngo bashatse guhungabanya amahoro nuko batwitaga abashatse guhungabanya amahoro. Uziko kimaze kujya ku ruhande yavuze ati metena igikurikiyeho ni ukwivanaho kira kintu cy'icyasha kiri kuri pouvoir ye. Niba utangiye nubwo badushyize mu rukiko ngira ngo urabizi
ndabizi
ko tujya mu rukiko ndacyabyibuka. Yindi yaravuze ati unega na Habyarimana na muramuwe rya nyirazungu uyu arahari nawe yari ari kigira nyirazungu. Niba bade nituburane nawe ibyo mubwira byose ntacyo navuga agiye kuko icyo gihe niyo mpamvu wabonye ibintu byose wakize muri wikoro. Uzi ko icyo gihe cy'uko u Rwanda rwabayeho efektivema nk'uko uvuga ngo habaye na za intoga twari n'ingiri efektivema, ariko rubanda rubayeho badukatiye kuri ponye dogre tuyuriye twije tuje tuburana bwo yurire ntakwayeho kubera ahubwo ikintu cyatangaje nuko twagiye kumva twumva ngo batangiye impuzamarira ngo bageze bati ku bantu bagize bate tuvuga tuti bishoboka bite ko batanga impuzamarira ku rubanza rutararangira.
Kandi n'izo mpuzamarira bari bavuze yuko muzafatanya kuzitanga na leta, ubundi hari icyo mwahaye leta none se nimba leta yaratanze impuzamarira kandi urubanza rutararangiye ni ukuvuga ko leta niyo yiyemeje icyaha?
None se bishaka kuvuga ikijije nite ko nawe uri umugabo kandi ko ufite espido diferenoma ishaka kuvuga iki? Amfete nakubwira ngo kiriya kintu njyewe ndabavuga mu gifaransa ngo tuvuge komeretere reparaba kwa kundi ubona bamwe biyantura y'abakonsiye feke batafite akamaro kuko nta kuntu yo kodona kiriya kintu kimeze kuriya atazi ikintuza yashidutse mbese kigize repercussion atigize peut-être atekereza ati kuko iyo abanza kugera bakonsensire iyo ntabwo yajya gutekereza ko bigera n'ahari hose. Njye ihite ya Butare namenye ko habaye kudatangiye ndi mu Rwabuye ndi kumwe n'abasirikare ahubwo baje kwimbira mu gitondo bati ngwino mu kigo ndavuga ndi kwari njyewe nageze wasanga inyenzi zateye niko nageze mvuga direkitoro noneho ngeze mu kigo atekada bati ahubwo mushyire abasirikare andi arerete ahabonye kudeta niko nabyumvise
banagushyira mu Ruhengeri. Navuganye na Mbonampeka arambwira ati bamushyira mu Ruhengeri yaje kungisha inama ambwira ati hari ahantu banjanye kwa ahantu habi burya ntibashaka kuzakora ibintu bakabengerekaho ati biseruka mubwira yuko agenda ikintu cyose bamubwiye akajya cyandika ko atazemera order nimwe batayanditse niko mbona mpeka ambwiye nibyo nayitishije ibyo byarabaye abibabwiye
no ako kanyata yuko na ako katata yuko ni kuko mbona mpeka ari ke yari chef di personnel no ndamubwiye ko urumva Janga, you go try to go in Gibuya and give a time for you and the canon there. Maskibu, Medokibu and Avasimba, Simba Nikunu, Kundarame, Afgango, don't put a name to the company, Yavari Yavarokri. Lodis no fume. Dining of the government, Lodis no fume, Gwanuha, yewe nafashe mipanga niba rigeze kuri 6 nda kwicagisha muri BM kugira ngo abatirikare bazaze kugira ngo abatirikare bazaze bakore ntuza defishoma imbere y'amezi yacu hari hari imibirizi mbese gusanga hakunze kuza ibintu by'amasazi n'iki ngo dufite la main d'oeuvre fikindi katubakoresha hari rero wasitaye ibintu ukundi ukundi hanyuma nyuma habaye maze champagne de mande ngo batujyanye mu mizamenge ngo ndugosha duruwati za butare zandi kandi bacyazabyumva n'andi hose donc en fait hari haje mu tuntu kuba rongo hari ngo byabaye ari ni igifu uko nyimwereze n'asanyama twazifataga muri spido kamara dore twajyanaga ba ofisiye bose Nuva kikinde kitagomba kubona ifata kizi nishoka kwari kumenya kumenya dewa
icyagiye twavuganaga ibyerekeranye na rwa rugendo mwakoze muri Aziya urwo rugendo kuko murarwibuka mujya muri Aziya impamvu mwagiye mwabujyanye muri Aziya mwarayimenye cyangwa
impamvu ariko tinyizuma ne kukubwiye ko kumaze ko impamvu ni ndakumenya ko impamvu ari yego otem donc nje neko bambwiye ngo nitegure ingajyana ministre wa affaires étrangères na ajiri kigali bati uraherekeza ministre wa nyetekadi mugiye muri misiyo kuko jusqu'à lor na misiyo y'u Rwanda gifite ya muri est près de l'est donc bitaga je pije communauté quoi ya mbere kigiye bitase pigira ni twagendaga cyo gihe twagiye gashya abantu batageze kwibagirwa ngira ngo njibuka cyo gihe nk'abashinwa twakiriye neza abashinwa bate bari batarakira cyane ariko batwemera ko baduhaye umuhanda Rusumo Kigali batwemera ko baduhaye Daniel Simantori ndetse bati niba mufite nawe muzanyipamba tuhe uruganda rw'abantu batwatektire ngo gukora imyenda bavuga ati tuzagerageza icyo gihe ndibuka ko bavuga yuko karamahari za papiniyeri za zipamba nibo ni mu mutara tsimbizi no ni no karama aparisa nyenge na tukwa fite twagiye gutse n'umuntu kugenda mu kigare ngize papoko n'aga naga mbiko nje natinda ko kandi si bavuze ati ugende ukore ikini
Colonel Lijinde munyandiko yashize yanditse nakunze kuvuga kuva ibiganiro byatangira yashyizemo ubuhamya kwitirira akavuga ko wamubwiye ko igihe wajyaga mu butumwa muri Aziya y'Uburasirazuba nk'uko wabimbwiraga mu kanya etamajuru yohereje komanda Rwangirahe kugira ngo agusimbure uvuga ko ugarutse hari umusirikare w'ikegera wakubwiye ko Rwangirahe yamusabye gushaka itsinda ry'abantu bizewe bagombaga guhabwa ubutumwa bw'ibanga Lijinde akomeza yandika ko iryo tsinda ryoherejwe muri gereza ya Ruhengeri ijoro riguye bagahitamo bamwe mu banyapolitiki bagombaga kwicwa bakicirwa mu nzira bagashyingurwa ku Gisenyi avuga ko wamubwiye ko igihe wagarukiye mu kigo wasabwe na Colonel Serubuga gukomeza ubwo butumwa ko ndetse yagutumyeho umusirikare kapitene Ndibwami wari G2 akaguha amafaranga yagombaga guhemba abakoze uwo murimo ibyo amafaranga nabibajije Colonel Serubuga ambwira ko yari agenewe kugura ibiryo by'abasirikare bajyanaga imfungwa kuburana ariko wowe nkurikije ibyo Lizinde yandika uvuga ko abasirikare bari bari muri mu bindi bigo bagiye gufata akugahimbaza musiki muri leta major ibirizi nde yandika koko arabimubwiye
urabona ipati ishaka ko yaravuze utagiye cyo ubanze rutangiye tubona ko bagiye kutubanisha ubwo rubanza bo ariko afite donc le fitereyel cyo nemeze burya harimo boku do detaye nyinshi cyane nyinshi cyane ushashwa no kumenya wowe kuko bya bintu twe sofitike kuko urabona donc le fitereyel nuza ira ku constitution rengere kugira ngo ufate abazirikare bave muri constitution bajye mu yindi ngo ugomba kufite autorisation hejuru ikase no kugira ngo bahageje nuko uri mu yindi ababizi ariko kandi hagati aho nkugiye ngo n'abantu gusaba bari barimo hari harimo n'abandi nuko nyine patete leterime bakoresha zinyuranye nize gutyo ariko iraje beaucoup d'interivona kuko hagati aho habaga hari donc nziko neza nziko zose nuko akudoruke habaga za eshange z'abantu z'abapiriye za eshange donc bakabaru pari noki penote ekipe kandi kutashobora kuba dutese ni bande bakoze iki ni bande babatwaye ni bande ariko kiwe ni gusa nuko ngo nti nuko gusa bavuga ati babatwaye babagenyeye kuri point B kuva kuri point B kugeza kuri C na D na G akaba hari n'abandi bari angere donc ntabwo ari abantu umwe cyangwa babiri bapfuye kuvuga ngo zana ubantu ubashye ku giti ubaraza cyangwa ugiruke donc urumva ko ari ibintu tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet ibintu byo gufata komisa ngo fata abantu cyangwa abantu bageza na kandagira
none se rubugwa kuvuga ko yakohereje amafaranga ayi mafaranga koko warayabonye wowe arambwira ati abantu kugwa bayanga kora kunagirije kwifashisha inyandiko zari izinde na nkuru nari mfite anyemerera yuko Suryeto na Habyarimana kuko ari wabikiye mu rwabayanga akaza ndetse bagahita banamwohereza kwiga ibyo ndabifite nabitije ku ijwi rya Amerika Serubuga arabyemera ariko ibindi ntabyemera avuga yuko abo basirikare atazi watangaga amategeko none se uko mbwira abasirikare bari kuva mu Ruhengeri bakajya ku Gisenyi chef de état major atabizi
oya ahubwo eske bakugiye no hagira umuntu wabo nayo ese ko muziko uzikumusekera kwitaga umusigira hari muri ka muri teta goshi murengeri mukaba leta nk'ikindi kindi mu gitondo nko mata n'umva telegramiraje ngo apra ke militaire ngo re provocane tida mukabara kanaka ntazi n'ibya byo donc nakubwira ngo cyera buriya donc mu Rwanda yari fisore kubyo udashobora kubyumva
ujya kureba mbona mpeka bagusabye kwica abanyapolitiki wowe uravuga uti ntago abo bantu ntago mbica naguha amazina uravuga uti abo bantu ntago mbica urahaguruka ndavuga ubivuga uwo ni izindi bivuga ujya Kigali ujya kureba mbona mpeka umubaza niba koko ngo wabica mbona mpeka namubaje rambwira tumva simbyibuka ariko nzi ko atumvikanaga na Serubuga atareka ibyo bintu byabo bantu bagombaga gufata nago mbyibuka n'izinde yabyanditse abesha
urumva iri duve nyine kuko ukonfekshenwa ibintu bye kugira ngo ekomando place ngo nago bitemo gi Kigali ifa arera bwo kwanjye turasaba cyangwa 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 kwatwe 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 pasa murya muri ikonfekshenwa bya muri leta fito autorisation Kujarongo magu tengo mgira. Unahago kaje chie magu chihu mazo sipawe. Ahu chakura icho hugo fuchie tenfete. Urungu. Fuchie tenfete hugo muko chuchingu mwaga. Ako makuwa. Diazoro tuli pie nikri. Kuti nganya ona naparemba kukwale kwa pgiye. Ari kira ari. Yan ordeli kri oke. Ari ko ordeli kri. Iyo humu. Kaji yiba wapane yukumge kanda yukwale.
Doko nta gihe na kimwe wigeze uhabwa amategeko na Serubuga ngo ugire ikintu ukora na rimwe
avuga ngo ko ikindi kindi kindi
yes
oya urete gutakumira yuko ngomba gusa kugera ku gufasha ngo directeur wagereza mu gihe cyo transfer z'abanyururu wi
Donc c'est Rubuga yagusabye gufasha Sembagare gutransfera abanyururu wari ku Gisenyi.
Parce que il ne pouvait pas sortir narize kubera ko nari nshingwe donc la carte de la prison. Nyamavu nabana yikiye. Il ne pouvait pas sortir narize kubera ko injero ifite donc la carte de la prison de Dorenye.
Ariko ntiwamenyaga aho babajyanye abo basirikare. Hamanyi na perode bagiye kurabya Imana bamubaza ibyerekeye aba prisonniers
donc batubwiye ko isabiteye niki hamanyi na perode bati kubare ko kongo les familles des prisonniers politiques voilà bavuze ko ati mu gihe turazasiyo do normal puisque tu twamenye ko normal ne sont plus là bateye ko yego tubaho turazasiyo nuko tuba watubwira neza niba koko byo nari byo nuko arabwira ngo ndababwiye ministre wa justice niba mwajyane mu kazagira ati cyose cyatete kisomorme muziyene mumenyere la vérité quoi ruko byaje afite ndamuke niba banyuza bwe nabandi kandi ngene menye mu rehegeri y'ijoro get for
akuse umuntu nkawe urabona koneri biseruka abantu barakuzi urumwe mu basirikare bari bazi ubwenge famiye ya Kabanda wari prefe ukuntu yavuye mu ruhengeri ibyo wayikoreye urabyibuka
kandi nk'ikintu bashaka cyagira Kabanda ngiyewe se makirezo urabyumva ko se makirezo ze kuko hari umuntu wari directeur wagereza icyo gihe ashaka nyine kumukera ikintu kitabaho rwose ikintu foroshe dututi piyeri se
ko ashaka gucikisha abantu
papa rero mwajije Nani Kigali muri kampani Kigali
mvuga ibya Kabanda ntangiye mvuga ko ari umusore abantu barakuzi koneri biseruka ufata de risque zo gukiza abantu nkuko wabikoze ariko nanone abantu bakibaza ukuntu abantu bari kwica abantu mu ruhengeri ntubimenye ukajya ubona bagenda ntibagaruke ntumenye aho bagiye
uko ikintu donc kiza témoignage ni cyo wagazeho ureba gutya ngiye ni sparisho ya biro politique umuntu niko ari Gakire Jean bakora transfer mu buzana gakire bamamaga ngize mu nyemo rugo baramugara witwa nuzano yahaga yahaga aramamaga ati hano hari ndo twatuzanya kwizigira politike muri nuzo muri transfer baje kubura ko bapeperaga kuburana noneho bambwiye ati hari upfuye akenyera kigihe navuye mu rugo kigo nje kubaza procedure zimwe kuko ntabwo hari apizanya basanzwe urabona kushobora kuvuga ngo deyiteri ngo natange komunike ntangagira ate nagiye mu kigo ubaratelegra mu kigo nanjye wayikoze nanjye wayohereje nsaba procedure zimwe baransubiza kunsubiza ndabona baransubije kubahereje jede dongo shefu natagomba kubarome azanye na mushiki wa gakire barazana kitse kureba gakire kitse namurebye noneho nyuma nshaka mvuga yuko bazana serikeye gushaka serikeye tumushyiramo gakire tumujyana muri simetiyeri ibyo nahagazeho nsaje pyote muhanye kuko nibyo nahagazeho kandi numva antutambe konsiyansi yuko ngomba kugenda nyuma haye baye izindi komantere nyine cyashatse no kuvuga nyine ariko rero majorifi antutambe konsiyansi kuko gakeye twati nitwa tuzanye ekeregewe
ahubwo kugira ngo byumvikane neza ntuyahaga wari uri mu bari bamuzanye ntago ari ntuyahaga uriya wabaye koroneli ni ntuyahaga wundi
urabona umuhungu wigeze kuba pilote wari Musanze Habyarimana
yes ndamuruzi
nyuma yaje kuba Musanze Habyarimana nyuma
ndamuzi
niwe wafite ikipe y'abapiyemu kuko na piyemu bajyaga akenshi n'abapiyemu
nk'uko twabivuze abo ngabo nibo bari babavanye ku Gisenyi babazanye mu Ruhengeri gakira apfira mu nzira
gakira apfira mu nzira ko bambaye ko hari umwe wapfuye ndamuhamagara ngo njye kubera batanga baranga kigeza nimita njye kubwira nsinge dore tubahita amajoro kugira ngo nsabe procedure zivire kugira ngo kuko njye numvaga muri mpande yanjye tugomba kwageza famiye
gakira imwe amushyinguye mu yesimetiyeri muri Herimbi
hariya mbakiri mu mbyo muri hengeri hariya urakora mu muhanda umanuka uza mu muhanda uza epfo mu Nyakinama adruwati hari hari matimakiri abantu twamukiza kamfiye ku manywa izi bariva nko mba saa tanu saa sita rwose hakubye
nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa
mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise ibisubizo Dr. Spiriani Hakizimana yatanze ku bibazo twamubajije Dr. Hakizimana avugwa cyane mu nyandiko zakozwe zemeza ko abanyapolitiki bari bafungiye muri gereza special ya Ruhengeri bapfuye ninde wamusabye kuzikora yazikoreye se abo yabonye kuko se bari barwaye beriberi nk'uko byaba byaremejwe nyuma y'ibisubizo yatanze bamwe muri mwe mwaranyuzwe abandi ntibanyurwa birumvikana ntawe uneza bose mu bataranyuzwe harimo Dr. Pio Kamoso umuganga utuye muri Canada nawe twigeze kuvugana mu biganiro byashize ikaze ku Ijwi rya Amerika Dr. Pio Kamoso
urakoze bwana Beniste nibyo koko nakurikiranye ikiganiro wagiranye na Dr. Hakizimana birumvikana ko abenshi bari bateze yuko yasubiza wenda ibibazo bihuye na bimwe bari wamubajije ariko nkaba mbona uburyo yabishubije nibyo koko yitwaje umutimanama we ndetse n'ibanga ry'akazi ibyo birumvikana ariko nanone dukurikije ko iki kiganiro ari ikiganiro kigamije gusana imitima y'abakorewe iryo hohoterwa kandi no gufasha abanyarwanda gusubira mu mateka yabo kugira ngo babe bakuramo amasomo yatugeza ku bwiyunge nyakuri numvaga yarenza ku byo yavuze mbese nko mu bibazo wamubajije hari ibyo yavuze ati sinashobora kuba nakwibuka igihe naba naratangiriye kwemeza impfu z'abarwayi cyangwa inshuro ya nyuma baretse kunsaba expertise medicale byo birumvikana ko dukurikiza igihe kitambutse amatariki n'imyaka bishobora kwibagirana ariko ikintu cyabajwe cyangwa cyane araho amaje utese nk'umuganga wabonaga abo bantu uravuga imirambo yabo baritaweho nk'uko izindi fungwa zitabwaho nk'abantu aho birumvikana ko hari igihe ibanga ry'akazi riba ritagishobora gukoreshwa cyane cyane iyo habaye ihohoterwa ry'ikiremwa muntu icyo gihe muganga nawe agomba gukoresha umutimanama we akaba yavuga kuko niba hari abantu bagiriwe ihohoterwa cyangwa bafashwe ku buryo butari bwa kimuntu ikindi kibazo wabajije utese wabonaga imirambo yabo umurimo mukawukorera mu buruhukiro morgue cyangwa mukawukorera muri gereza iki nabwo ndumva ari ikibazo kitasaba neza ko umuntu amena amabanga y'akazi kuko birumvikana ko nk'uko ndetse bamwe bashobora kuba byibaza dukurikije ubuhamwa bwagiye butangwa ese ko abantu bavuga ko babicaraga mu nzira bagiye kubashyingura expertise yakozwe ite yakorewe hehe kugira ngo uwo muganga abe yavuga ati narababonye bamaraga kubashyingura se bakabagarura
urashaka kuvuga se ko ashobora kuba yarasinye impapuro z'abantu atabonye aho ngaho humvikane neza ntabwo nakumvise neza
ni ikibazo umuntu yibaza kuko dukurikije ubuhamya igisubizo cya Dr. Kizimana ntabwo twagifata cyonyine ubwacyo tugomba kugishyira hamwe n'ubundi buhamya bwose bwagiye butangwa ndetse n'izindi nyandiko zagiye zitangwa mbere ikibazo umuntu yibaza ati dukurikije ubuhamya bwatanzwe ari ibyavuzwe mu rubanza rwa Rizinde ari n'ibyavuzwe mu biganiro bya Ijwi rya Amerika bavuga ko abantu babakuraga muri prizo barangiza bakabicira mu nzira bagiye kubashyingura ikindi nibaza nanone nkurikije ingengabihe yaduhaye yivugira yuko yageze mu Ruhengeri yakoze mu bitaro byo mu Ruhengeri kuva mu kwezi Ukuboza 1975 akaba yarahavuye mu Ukuboza 1976 dukurikije nanone ubuhamya bwatanzwe ndetse n'inyandiko zagiye zigaragara bigaragara ko abantu batangiye kwicwa mu kwezi kwa 9 1974 noneho tukongera twifashishije izindi nyandiko cyane cyane urwandiko rwa Rizinde rugaragaza ko mu rugo iwe bahasanze inyandiko zihamya ko abanyururu bishwe n'indwara ya beriberi inyandiko 24 ziri kumwe n'amafishi muganga yavuriragaho abo banyururu noneho ikibazo umuntu yibaza ese ko abantu batangiye gupfa muri 1994 abo ngabo bakorewe amafishi gute kandi muganga arageze mu Ruhengeri 1975
izo mpapuro zivugwa zavugiye mu rubanza rwa Rizinde ko zabonetse iwe zari zashyizeho umukono nande
bavuga ko impapuro zari ziriho umukono wa Dr. Hakizimana ndetse ariko Rizinde ubwe yivugira yuko mu rubanza yasabye ko bakora expertise mbere ko bahakana katiriwe wazanditse akavuga ko juriji yanze gukora expertise ngo ahamye ko izo zandiko koko atarizi ubwo rero icyo nanyo nicyo ni ikibazo cyabaye mu rubanza rw'icyo gihe ubwaho niho umuntu yibaza atese nta bindi bisobanuro koko byashobotse gutanga ku byo byafasha abantu nanone kugira ngo ukuri kujya ahagaragara niba hari amakosa yakozwe abanyarwanda bayigireho hatazongera gukorwa amakosa mu bihe bizaza kandi twumve ko ibintu byabaye ari amahano bitari bikwiye kuzongera kuba icyakora amabanga y'ubuganga amabanga y'akazi yerekanye n'uburwayi ndetse n'abo yavuye ibyo ngibyo agomba kubibwira ba nyirabarwayi cyangwa imiryango iramutse ibimusabye iyo n'indi mekanizime yakoreshwa
ariko ibyo ngibyo ni nabyo yavuze asubiza Ijwi rya Amerika agira ati yaniteguye guha amakuru imiryango y'ababuze ababo nkabibibwirira jye ubwanjye cyangwa se nkabivugira mu zindi nzira ibyo ngibyo byarumvikanye hano ku Ijwi rya Amerika ndizera ko byo utabikemanga
oya byo ntabwo mbikemanga rwose kandi ndabyemera kuba afite uwo mutima wo kuvuga ati njyewe nabivugira muri cadre y'amategeko yemewe cyangwa mbibwira imiryango ubwo icyo nasaba ni uko abafite ababo bitabye imana bamwegera bakamusaba ko yababahama kuri bashora kuba bamenya yabafasha kumenya ibyabaye ku miryango yabo.
Dr. Pio Kamoso, ndagushimiye cyane kubwa aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Urakoze nawe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nkuko twabibasezeranije igihe kirageze ngo dukomeje ikiganiro na Caporal Paul Rugenera warindaga Perezida Kayibanda kuva mu Kuboza umwaka w'1974 kugeza mu Kwakira umwaka w'1976. Ijwi rya Amerika yaramubonye, tumutumaho mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ukorera mu Rwanda. Yamubwiye impamvu yavanywe kuri uwo mwanya kandi ko atekereza ko byabaye intandaro yo kwitaba Imana kwa Perezida Kayibanda.
Kuri icyo kibazo niho hari neho kugira ngo mbese icyo gihe yaragiye mu gihe cy'intuza cya SIDA yo kugira ngo apfe agomba kuba ariho byaturutse. Bo hari mu kwezi kwa cumi uru sergeant Gashira yarajyanye abasirikari nanjye ngenda ari kwa gatandatu ngiye kumusimbura, nsanga ko sergeant ari umusore, nsanga yanditse muri kaido konsinye ko yajyanye Pio Kayibanda kwa muganga, ko nyine Pio yari afite uburenganzira bwo kugira twamujyana kwa muganga igihe isaha yari yose. Nawe muri iyo myaka namaze yo ntiyigeze ambwira ko arwaye, ntiyigeze agira. Ariko Roserija we niba yabonye ari umusore aramubwira ngo namujyane kwa muganga, ariko wa gatandatu turasimburana ndaje kusimbura Roserija. Ubwo nageze saa munane nafashe abasirikari ngende ngiye kumusimbura Roserija yitwaga Ntigashira, ngezeyo nsanga Caporal Jouwe arahari, namubwira nti se ari hehe Roserija, nsanga yanditse mu gitabo cya konsinye ko yajyanye Fils Kayibanda kwa muganga. Kubera ko Aida Shefu bapfa ku rurimi yari yasigariyeho Kandekwe mu kigo Kandekwe yaragiye muri konji wari komanda wacu, ubwo yarambwiye ati dire nta modoka ihari, dufite imodoka imwe uhite uyohereza kugira ngo hatagira ikibazo mu kigo hakabura depanage. Mpita nyohereza Korana Rumize n'uwo Kaporali Ajuwewe yari yasize, ndireka mutegereze paske niba yafashe initiative yo kumwijanira, ntiyari byose aramuzana, nti kandi ntabwo ari prisonnier, nti yangombwa ko mbonye Kayibanda niwe nshinzwe, nti ubwo isahani isawe aramuzana. Ubwo ndategereza saa kumi iragera, saa kumi n'imwe iragera, saa kumi n'imwe n'igice nagiye kubona mbona Pierre na no Sergeant Gashira. Nuko basa ariko nabanyu akacupa bwira Sergeant Sergeant kubona imodoka yagiye abasirikare nabohereje paske imodoka yari ikeneye mu kigo, urabona ibi bintu birakugwa amahoro. Nuko ati none ati twanyuze mu ntuza mu kabare ati ku kamazuru ati tuhageze ati Pierre arambwira reka afata agacupa ni se mwagafashe kuki mutahize muza ati ahubwo dukubitanye n'ingorane ati wari ushinzwe iperereza igitarama witwaje musi yahadusanze turatonganye avuga ko ngo abwira Pio ngo yaje gusindisha abasirikari ngo kugira ngo Kayibanda abone uko atoroka. Ubwo ati turatonganye nuko urumva rero uje musi ngo yahise atelefonarize inde ku byo nabibwiwe na Jida Shefu nawe umaza barise bamutelefona ko Kayibanda ngo yagiye gusindisha abasirikare kugira ngo abone uko atoroka, ariko ari uwo muhungu wenyine wari wagiye kwa muganga ngo banywera mu kabare kwitwa Habimana Salehe ngo wari utuye hejuru ku kamazuru hejuru ya Trafi Poro ngo yarafite butike ngo hafite n'umugore mwiza. Ubwo uri pareko Ajida Shefu bamutelefoniye iyo aferi agomba kuba yaragiye nawe muri ankete, serije aje gufata imodoka aza mu kigo wageze mu kigo asanga jida shefu ye communique ya bayimubwiye nta kindi yakoze yese amwamuri myenda bamujyana muri gereza y'igitarama baramufunga nange mba muri detachement ku munsi wa gatatu ndi muri detachement kuva kwa gatandatu
naye bari bagufunze
ntabwo bamfunze ahubwo nyine nje nakomeza kuba muri detachement noneho kwa mbaho kwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere kwa kabiri nagiye kubona mona ajida shefu nyine wari wasigariyeho kandi kwe wari komanda nyine w'ikigo mona raje ni jipe nuko ihema twabagamo byari ri hejuru nabwo y'umukingo nyine w'imbuga ya Kayibanda niho twararagamo niho biro yacu yariri nuko ahita mpamagara ati chef de poste ndamwitaba tajida chef mva yo hano ndagenda muramutse nyine kumukomanda nuko nta kindi yahisanye uko inabi arambwira ngo ngo harahutane na minani wafatanyaga na Kayibanda kugambanira abaturage ntarakaye cyane ntawe numva umusatsi mvuye ku mutwe n'isibyo bitere bi ajida chef ngo kuki ngo umuhungu wa Kayibanda yagiye mu bubare hanaha ngo kuki utanyuhurije komunike sinari kuyokohereza nte nireka njye kuzana igitabo kirimo amategeko dukurikiza turinda Kayibanda l'office Kayibanda ntabwo ari detenu nta mategeko yo kumurinda dufite we irerebere urise kwa banana se rero nta impamvu yo kuba Serge yari yanditse mu gitabo yarabyanditse ko yamujyanye kwa muganga kandi yaramuzanye nta kuntu rero nari kugira ngo ntange komunike ngo ofisi Kayibanda ngo yagiye kwa muganga rika nibuna abifite uburenganzira kubwo kujya kwa muganga ati byumvikane ko nanjye agomba kuba yaraje kumfata nanjye muri gereza igitarama none umweretse amategeko tugenderaho yo kurinda Kayibanda n'umuhungu we Pio Kono atari konsinya kimwe n'ayo mategeko atamo konsinya kuba prisonnier aho ngaho arabyumva mbona aragiye nuko detachement ndayikora kwa gatandatu baza kunsimbura ndagenda ngeze mu kigo nsanga nanjye yanyite yantegereje ahita abwira subunite ati mumunzanire kuri raporo ahita angatira iminsi 10 yakasho
kubera ko utatanze amakuru
ngo kubera ko ntatanze amakuru bo akasho ndagenda nkajyamo nyuma y'iminsi 3 ndi mu kasho chef de poste yaje kumbwira ati ubu n'amapeti yawe bayakwatse uri soruda bo
yakwatse warugeze kuri caporali
nari ngiri caporali ati telegramu yaje ku munsi w'ejo mukuje kubona mbona baje kumbwira bati va mu kasho ugende uje gufata imyenda baguha imitation muri kije muri Kigali muri conseil de discipline naye giye mfata imyenda nsanga imodoka bayiteguye bahita bancira mu modoka ndazangiza muri ka Kigali muri kije bayitaga ntuza kompanyi y'eta majoro nuko ndaza ndi perezanta mbaho maze iminsi 4 nagiye kumva sous officier de somene ari gushakisha ati uwitwa bigendera Paul uba hano muri kije ari hehe ndindi hano ati ejo witegure uzaje muri conseil de discipline nditegura ejo nje muri muntuza mu rukiko rwa discipline muri conseil de discipline yaberaga muri eta major uwo nasanze wagomba kumburanisha ni komanda ngirumvatse na lieutenant wabandi na jida chef Habyarimana noneho ndi presidenta ubwo ajida chef ko ari we wari secrétaire aransomera ati turabona wari sorodansi bagukonfiye iposta uba chef de poste kwa ex president Kayibanda tubwire umuntu wa deparashije l'office Kayibanda akamujyana muri aka kabare kuwitwa Salehe uwamujyanye noneho kubera ko ni presence ndi soruda ndababwira nti ngiyewe nagiye ndi chef de tashoma ngiye gusimbura Rusergent Gashira barareba bati se ubundi chef de tashoma aba nka sous officier cyangwa en officier wabone ko nasaze ibintu bitabaho noneho arasubira ati ngiye kugusomera neza bisubiramo bisubiyemo bararebana babona bati hari pari kuri umusirikare yasaze chef de tashoma yabawe ati noneho uwabandi wari jede ahita yaka dossier ajida chef arambira ati bo wumve neza ngiye gusoma wumve tinge kugusomera byumve ubwo rero nari nabonye mbonye ko yarakaye mo impapuro natangiye kujya gucunga kayibanda na jane gaha basirikari narayiz liste narayizanaga nkayikarasa iwanje uko twasimburanye kuva muri myaka ibiri yose njayo impapuro zose ubwo inza muri discipline njayo wa murukiko nari ndazizanye njya kujuru kuri president muri discipline zimwe zishyira mu mufuka w'inyuma izindi mu mufuka w'ishati ubwo uwabandi we atangiye gusoma ntacyo namushubije narazifashe ndagenda nzikubite imbere ya president ngirumbatse nise mo komanda ibintu njye wabyanditse ngiye ntangira kujya she ex president Kayibanda dore abasirikare najyanye 35 ireba nindi ikurikiraho ireba nijyo bundi bamproposje bavuga ngo ngo notorije l'office Kayibanda ireba nayo najyanye 38 ubuso urabona njye wabyanditse barebana batiye batise Kayibanda wo mu imyaka ibiri panda deza nti urumba ariho nanjye kumukikisha nti kandi niyo detashoma uwo sergeant gashira nibwo ya mbere yaragiyeyo gucunga Kayibanda noneho jede noneho abo zikinda mbazarambaza ngo se ngo nti ngo ntiwatubwira amategeko mwakwiriza kwa Kayibanda ndamubwira nti uretse chef de tamajoro wayatanze na komanda wayampaye nta wundi nayabwira nuko barandeba sinzi ikindi ajya chef yaragiye kumbaza komanda girumbatse abarabwiye ati mumureke atuye n'umusirikare ati sezera butahe ubwo mpita nsezera ngo bitisare nyine bya gisirikare basezeraho ni plan navuze demo komanda nuko ati genda usubire muri nite yawe igitarama utegereze telegram nta kindi kubera ko famiye yanjye nyine yari yasigaye igitarama njya gutega imodoka nsubira muri ka gitarama nuko maze iminsi ibiri ndi kuri Rasamburoma ubwo nagenzi ko mbese batamfunze ibyo ari byose bagomba kunyirukana ariyo telegram nagiye ntegereje tumaze kuzamura idarapo maze iminsi ibiri nagiye kumva numva kandi kwa yari yaravuye muri konji nuko barayimushyira telegram nuko barahamanga urugenera nti moretona ati felicitation ati discipline urukiko rwa gisirikari urarutsinze baguhaye imitation ku kibuye
uburokotse utyo
bandokotse gutyo ubwo ndagenda njya ku kibuye ngeze ku kibuye hari ukurikiye Yezu nawe twari twarabanye Nyanza twarabanye no mu Mutara ndahaba bigeze kuri 15 z'ukwa 12 yanumyeho mu biro arambwira ati muzehe gisi president Kayibanda ati yitabye Imana ariko bwo mvi gitarama mva muri etamajoro nza nabaje bagenzi banje ntise izi afere zacu ko tugenda ubu ngubu kuja kwa Kayibanda bari bite ati ubu ngubu batangiye kubaka inzu kandi noneho nta bashe budatashoma bakijeyo no gukora roreva abasirikare baragenda bakararayo bagasimburana gutyo ati n'inzira ya nyirabukwe yajyagamo igiyeyo ati byose barafunze bari gukorotira byari byose ntadatekereza nti buriya niba barafunze nyirabukwe ku inzira igiyeyo no musaza wamugemuriraga nti byari byose nti buriya byari byose azicwa n'inzara bitekereza gutyo urumva ni mu kwezi kwa 10 mburana nyine muri eta majoro ya feriba urumva ukwezi kwa 10 kwararangiye ukwa 11 bihoye kuri 15 nibwo ukurikiye Yezu yampamagaye mu biro ati Kayibanda ati yitabye Imana
wari wambwiye ko ukurikije uko mwabanye yari umusaza w'intarumi kutararwaragurikaga urwo rupfu rwe wumvise ngo yapfuye nk'uko bivuga watekereje inzara kuruta ibindi byose
nge ndumva naratekereje inzara mva muri conseil de discipline ndi mu kigo nabajega bagenzi banje bajyagayo baravuga bati bari kuwakorutiriwe n'ubu bari kubaka inzu y'amatafari ati batundiye amabuye y'ibiki byose ati na nzira yarigiye kwa nyirabukwe bamugemurira ati barayifunze ubwo nta kintu ahise ntekereza nti byari byose barabagomba kuba bari kumumaritirije baramumaritirije ati simbizi mbese mbifata gutyo nti byari byose buriya nti agomba kuba hari indi miziri bamufatiye mbese mbitekereza gutyo mbibana ku mutima ubwo ndetse njya ku kibuye ari ku cyumweru nagiye mu misa mu kwa 11 misa isohotse Muna asunguta rumba kwe ya jaga nsanga njini ya honga mwurite tashuma ikukwase. Nuhunda jina na muramutsa na we tularamukanya nuku tulagani la tutisini. Atisipa kwa imitasina ni wama imitasina ha ni kubira vili abyavili iwanyu ngu ni piyungu ajie kungamu bubare ni kibyo use. Ndidiri na inifite na mapetivi ni bara ya nyatse nuku atihini. Inonye mkwachumi na avili nsube mumisa nuhundi aje mumisa mwakodoriyanse. Kili kumi meza tinaji ba atimbanu mnyeko hii tabimana.
Nidu subiri nyuma gato ukuri mbele yuko kaiba ndapfa na mbele yuko wakwimura. Nguri chijibi gani ukua mgie mngaga nilaga urasana huwari inshuti yuo warushi nge kurinda. Mbujukuri se nichu mngi uchira huu mhuku mga banagamuru gobuzima. Umurinda.
Agresi preda kaiba nda. Icho mngi uchira huu nuko yalafituru tochi. Urugua gawiyo urugua bagarugua hiye. Na najya kubona Pierre ampamagaye ati mpa basirikari babiri papa aguhaye urwagwa abaze baterura igisabo igisabo akagiterura akakizana mwese muri detema nabayo igihe nageragayo urwagwa rwahiye buri gihe yampaga urwagwa ngahana abasirikari banje
ijambo president Kagayibanda yaba yarakubwiye n'ubu ngubu udashobora kwibagirwa n'inkirihe
ijambo yarambwiye ati rwose abanyaruhengeri muri abantu b'abagabo muri abantu beza rwose ati uje ukora akazi neza ati ndabona warigiye mu gisirikare ukiri mutoya ati uzakomeza ukore neza nta kindi nuko yambwiye ati uje ubana n'abanyarwanda nta kindi yambwiye ex-president Kayibanda
waba warigeze guhabwa ho amategeko na Colonel Serubuga Majoro Rizinde yaba yarigeze aza kumusura aho ngaho yarari
abo ntabigeze bahagira uretse ubusagatwa niwe bavuga ko ari we wahazaga nta murabo yaba Rizinde yaba Serubuga nta wigeze ahagera nicyo giye kuri president muri eta major muri discipline nta abayobozi na Serubuga nta twabonanye kandi byari byarasakaye ko ngo abasirikare b'igitarama twashaka guturikije ngo Kayibanda ndi no muri kigo ba abasirikare bazaga bakandeba abo twinjiranye baranyatsa amapeti bati ngo washaka guturikije Kayibanda nuko ngababwira nti mbere nti byararase nti ubundi bandi mu Budage ariko ari blague uwo mbibwiye agahita yiruka ati wa amasirikare ati uzi ko ari byo ko byemera ubwo ari blague nyine nkanga kubihakana ko n'umuri bavugaga bati ko yari byarasakaye ko Kayibanda twabwo twari tugiye kumuturukisha ndi mu bari bwigomba kumuturukisha nkumva nkisekira nti wini ho narate nti ntabwo mba ndi na mu Rwanda mba ndi mu Budage bati se mwagomba kunyura he nti no twagomba kunyura ha Tanzania nti nuko nti nuno byararase nti mugira ikindi mumbaza
mugashyushya ibiganiro
abasirikare tuziranye n'abandi meme na les officiers barampamagaraga bati nguri mubarinda Kayibanda cyane uno se ngo washe ngo ngashaka kumucikisha nti mwibyo cyo mubaza nkababwira gutyo n'izi yo brag igahagariraho ngaho bagaseka
muri ubwo buzima babayeho mu myaka ibiri urinda Kayibanda ufite abasirikare ucunga ukuriye uha amabwiriza y'uburyo bagomba kumurinda niki cyagushimishije kuruta ibindi niki cyakubabaje
icyambabaje nuko mu basirikare rwose nabayoboraga neza twarangiza detashuma neza muri myaka ibiri nta zadega zihabaye ntaki n'upiyo Kayibanda ndataha nkamusezeraho na ex president Kayibanda nkamusezeraho tugiye muri Rumize icyaje kumbabaza nuko na ojida shefu wari wasigariyeho litona kandi kwe yamupropoje iyo mutifu Sergeant Gashere yari yakoze izo degare yakoze nange akankuriye umutifu bigatuma abanyaka amapeti ku buryo ndetse nuko nyine iyo ntajyane yo izo za liste do z'abasirikare najyaneragayo ntago mba naravuye imbere ya conseil de discipline
bari gufatwa nk'umugambanyi
ariko babonye njyewe mu myaka ibiri nabayeyo njyana abo basirikari ndi caporal ntaze dega zahabaye ti conseil de discipline gomba kuba yararebye iti kuko uyu musirikare uyu caporal yarenganye bahiri nibwo hari bafashe umwanzuro kugira ngo bambe mitase yo kukimwe icyamba bagereyo nuko roje udashef bapfa kururimi wari wasigariho kandi kwe nanje yankoreye motifu nkiyo yari yakoreye Serija do Serija ari wajanye undi gashyira mu kabare bakanywa bakaza nyine bo basinze nanje umutifu kabare yankoreye yanyanye muri discipline igatuma abanyekana mapiti nta kindi cyambabaje
no kwihangana bibaho mu mateka
we
no kuvasi ngo wasezeye igisirikare ryari
igisirikare urumva muri mirongo irindwi na gatandatu mu kwa cumi iyo degazi habaye nyine za exit president Kayibanda bampaye imitation ku Kibuye ngeze ku Kibuye ubundi kurangiza igisirikare nagombaga kurangiza imyaka cumi kuri mirongo itatu na rimwe zo kwa gatatu le 31 mars ubwo mu kwezi kwa mbere ukurikiye Yezu yantumyeho bari kureba nyine abasirikare bazajya mu kuba bafite determine kurangiza contrat anomati turagira ngo dukupropose kugira ngo wiyongeze tuwindi kontra ndamubwira nti mu buzima bwanje niyo nari kuba ndi hehe ndi kiniki navuze ko tazarenza imyaka 10 mu gisirikare biramubabaza ko yaranze twabanye igihe kirekire umuntu twabanye mu mutara twabanye Nyanza yari komanda ndimo komanda ntibishoboka nibwose niyo decision arayifashe atumaho umugore wanje nawe ngwaze mbese amyumvishe ko twakonindi kontra abaje umugore wanje turi hamwe ati yabwiye ko atazarenza imyaka 10 mu gisirikare yahise ansinyurira ko nzata le 31 z'ukwa gatatu muri bigize le 31 z'ukwa gatatu ubwo urwanda n'u Burundi ngo bapfaga ntuza frontiere yahari ya mu Bugesera ibapfuma ipaka noneho baba baduhagaritse kugira ngo wende bahashobora kuba intambara ubwo bigeze mu kwa gatanu babonye bicyogwe kuko ngo icyo gihe bafashe baragabana inemba batera ibisima barangije kubiteraho urumva yari ko ngo Habyarimana niho yari maze gufata ubutegetsi mbese ngo barumvikana bashinga ibisima kuva inemba bamaze igihe kushinga ibyo bisima bategetse ntuza bagifitanye nibwo ukurikiye Yezu bandekuye bampa imodoka irancura injyana iwacu muri 77 mu kwezi kwa gatanu
muzehe Paul Rugenera tuganira umwe mu bahoze barinda perezida Gregoire Kayibanda tugana ku musozo ni mu kiganiro muri isanga ni ikihe kintu wumva wakoreye perezida Kayibanda ku buryo wakigamba ukivuga ibigwi
uretse perezida Kayibanda nta kindi namukoreye ko mu mategeko ya gisirikare gusa nuko namwubahaga nk'umuntu wabaye umukuru w'igihugu nawe yabaje nyine nk'ubwo waje nyine asohotse nkagenda nkamusuhuza tukaganira nta kindi naba naramukoreye uretse nabo bana be ndetse nkaba nasabye ko nabihanganisha nuko nkabo bana be rimwe na rimwe bazanaga abantu babagenzi babo b'abanyeshuri cyangwa bakambwira bati aba baje gusuhuza papa mbese nkabona nkabahuruhusa ari uwo Sumuta ari uwo Bernadette ari Epifania ari Erde Brand ari Eugene bose wansabaga iyo fafere nka Eugene we yari mutoya urumva we yari mutoya ari munini we wari wigaga mu by'Imana yari mutoya abo bandi bakuru iyo bansabaga nk'iyo fafere bazanye n'abagenzi babo kusuhuza senara iyo nabahagaye iyo diyanse bakagenda bakaba muramutsa bagataha nta kindi bese n'umbona naba naramukoreye
hari kindi wongeraho ku kiganiro tugiranye ku ijwi rya Amerika
nta kindi nakongeraho gusa nshimishwe nuko ijwi rya Amerika yashoboye kumbaza ayo mateka wene nari kuzapfana none nkaba nanjye nyashize hanze nyavuze ku buryo nyine ibyo bintu byabaye muri kiriya gihe nanjye ubundi ahumitse nuko nashimira ijwi rya Amerika.
arakoze cyane Paul Rugenera amateka y'u Rwanda zandikwa no gusaranganya ubumenyi hagati y'abana barwo bose ndagushimiye cyane nawe Eric bagira ubusa ni na hano dusoreje iki kiganiro hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye mbashimiye mwese kuba mukurikira ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama.